kufanya kujituma na pia kupambana usiku na mchana kuzisaka hizi pesa kukana na ufukara jasho linanitoka hakuna kunifuta msoto na upata kinywa maji yanalaza watoto wa mtaa wanazidi taabika usiku na mchana hawana bakula wala pakulala maisha mtanzania zamani imeshuka kama simu ya mchina leo hana hema kesho amezima bakaji na ukapaji ndo vipaji vya masela mtaani maisha ni karata mtengaji ni nani na baki tumbo joto kwa Mungu kuna msoto ni fulu furaha fulu fulu lizo.
Attention, my people wanna tell you something crazy. You seem to be so crazy when this is just about the life today. Many people just sit crying, crying because of love. But this the man is saying, life is ringing around my world. Give me a little attention, my wanna tell something crazy. It seems to be so crazy, and this is just about the love today. Many people just keep crying, crying because of love. But this is me saying, and life is ringing around my world. Ring, life is ringing. Life is ring, 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 life is ring.